معهدka Bioaccountancy Institute oo dhowaan ku hirgeliyey magaalada Baydhabo ayaa wali baa rasmi ah bilaabay tababar ka saabsan accounting, finance iyo xirfado casri ah si kor loo qaado aqoonta dhalinyarada xirfadlayaalka mustaqbalka. Wali baa uu dhawaan hadhay qaadashada fasallo cusub oo la kabaro doona computerized accounting, manual accounting, secondary business English, general maths. Hanusana ku faa'iideysada waa ardayda iyo macallimiinta ka dhiga iskuulada iyo jaamacadda magaalada Baydhabo. Hana kumida macallimiinta iyo ardayda ka biiri macadka Bioaccountancy Institute yana ku hadli baahida ay qabeen helowka tababarka la xiriira accounting, finance iyo xirfadaha casri ah iyo macadka inkorii uu biyowlo ku hirgeliyey magaalada Baydhabo markii la ku reebay jaamacado.
Haddana mayba kuma taha ardayda wal ku baradahay Bioaccountancy gaar ahaan maybo manualka maybo geeti wal ku baradahay kumadaha mayba may la raayus aiding ku baahnaayay maybo geetin accountingki iyo businesski iyo waxyaabooyinka la xiriiran xisaabaadkan iyo ganacsiga aidi eeda baydhowlinka baahnaay dhalinyarada dibadda iyo maybo waan sheegada magaalada Banaanshu wala ka baratay iyo waana sheentii maybo waan sheegada ani la ku faa'iideysado waana maybo waan sheegay maybo ka dhiirigeliyay wala ku faham wala ku barada
private kun waa baahi deegaanka jirti ya maamulka iyo intii horwadeenada oo private ka kanke abaa baahi oo deegaanka jirti noo xaqdareen iyadanka maasiin hadii deegaan ahaan bay dhaw leen fiiri kursooyin jaamacad la kaga hadalay oo hada deegaanka nan in kordhiyo intii deegaanka nan ka furan iyadanka maasiin
mayba kuma daa ku taabtool ku baradaas oo usub maadka by accountants oo ku baradaas qaybto oo computerized accounting mayba eed mahadlaan koob koranta aan kuma dheeryaane maalmeenti oo maad ku nin furan oo noonka baahagna meel raayis khaasatan oo noon baahana ini mayba mayba mayna rajee intii meel raayis qurux badan in ka dhamaado koob ilaahay insha Allah
marka xiga waxaan ahay arday dhigto school by accountancy institute waxaan halkan mahad celin magween la oga diray dhamaan maamulka iyo macallimiinta si dhab u la shaqeeyeen ardayda sababtoo ah waxay naga haqaabtireen baahiyo jireen
mayba intan ku mahad celiyaan dhamaan macallimiinta iyo maamulka oo aasaaseen macadkan oo baahida weyn la qabay magaalada oo noo haqaabtiray waxyaabaha lan baahnaay
may rajeyna fursadan maamulka iyo macallimiinta mahadka nasiin inay noqoto si sax ah sidan ka faylanka maqulsan noonu ku faa'iideysan tan gal bulshibinta markada manga baagay baahadii ilan qabi koyti walkas meebwa bilaawena dhamaadeleen
meeba antree waa maxad eelin waa baahidi geekun lanka baahnaayo magaalada Baydhabo oo macnaheedu arab tiray oo baahidaas ay maadada accounting kan lan qabi marka maxad kan meelana eedida ma sintin
maadkiin waliba uu soo jeediyaa in uu sii tababari aqoonta ilo ka saabsan accounting iyo finance iyo xirfadaha casriga ah si kor loo qaado aqoonta dhalinyarada iyo xirfadlayaalka mustaqbalka.